dibana nomlungu airport, afuna ufota nam. Ndadibana nomzuthu emall, wathi uligazi lam. Ndadibana neChina, ngathi liphila ngam. Ndadibana nedayima,
ndayenza ingqina la.
Ndadibana nomlungu emalam, ndafuna ndona. Wathi uzothenga ibhanda ngemali yenkanga. Ndadibana neqhaya nomzu, nomve, nomtsha, nomphe, nomshe. I just don't wanna be available.
Ndadibana negwiri gwiri,
lati livula liliveze TV. Ndadibana matshera setawu, anifundisa ukuyeka. Ndadibana nabantu banema, bandifundisa ukuyenza.
Amachita lapha ayandifela, athi kumelo bra enza. Liti machita ngena nemabhena, apa kukhona into enza. Oko ndipheka nihlele kitchen, machita abenzi nothing. Oko ndinganya kwa ibuze bantwini, dikinyama ujithini.
Ndadibana nomlungu airport, afuna ufota nam. Ndadibana nomzuthu emall, wathi uligazi lam. Ndadibana neChina, ngathi liphila ngam. Ndadibana nedayima,
ndayenza ingqina la.
Ndadibana nomlungu emalawu, ndafuna ndona. Wathi uzothenga ibhanda ngemali yenkanga. Ndadibana neqhaya nomzo, nomvenda, nomtwana, nomphethe, nomzo. I just don't wanna be available. I'm good, I'm good, I'm good.